Unit 11, Exercise 5. Using the given words, make complete sentences to say that the people are doing something for or with each other. For example,
Amos, Kathy, kuta.
The answer is
Amos na Kathy wanakutana.
Now it's your turn. The correct answer will follow after a pause.
Amos, Kathy, penda. Amos na Kathy wanapendana.
Sandra, Leila, ona. Sandra na Leila wanaonana.
Mama ntilie binti yake saidia. Mama ntilie na binti yake wanasaidiana.
Subira, Amos, uliza maswali. Subira na Amos wanaulizana maswali.
Wasichana, wavulana, lete zawadi. Wasichana na wavulana wanaleteana zawadi.